chifanikiso cha makumi atatu achisanu atone tolalangira mujero kuzwa kuchisamucha mijero ibhaibheli lyamba kuti mutapota yali mujero uya kugonkhwa akumpwa jesu olangira mijero kuzwa ku mukristu muya usalala ulapereka kuleta lukhomano lubotu kuyanda kugwaya kuihomeka alimwe akupa pusethekene mubumi bwenu munthu ulalu ihomwe muli jesu uya kukhala kabothu kuyinda chichi yachindi kathaninga pamuna kristu